sekuqaleni ubukhona ufunguza phezu komhlaba uNkulunkulu akhulume wena moya wenze kodwa namhlanje ugcwele kimi ubusa kimi moyo ngcwele yebo gcwala kimi
gcwala kimi
moyo
Uqhiqhime
Yebo gcwala kimi moya
gcwala kimi
moyo ngcwele
moyo ngcwele
Uqhiqhime Yebo busa kimi moya Logu kosi umkhuleko
umkhuleko wa
ebo busa kimi mo busa kimi moyo
Logu kosi
umkhuleko wa olivo neri na, olivo neri na, olivo neri na. Moyo mwele, olivo neri na. Olivo mbele mna, moyo mwele, oh, olivo mbele mna, olivo mbele mna, olivo mbele mna. Kitina moyo mwele, olivo mbele mna, olivo mbele mna, olivo mbele mna, moyo mwele.
Amen.